Blog Talk Radio.
RANC rero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RANC. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RANC Viva! Viva! RANC Viva! Viva!
Abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho
Nyakuri kwa kane ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022. Mukaba muri kumwe nange Chantal Nyange mu studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, kuko mumenyereye kwa kane n'umunsi twageze ikiganiro ukene n'imibereho mibi y'abaturage, aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda abayeho ate se nyine kubera ubukene n'imibereho mibi? Umunyarwanda abayeho nabi. Umunyarwanda abayeho mu bukene. Umunyarwanda abayeho mu butindi. Umunyarwanda yaratindahajwe. Umunyarwanda ni nyakujya. Umunyarwanda ni nyaguhera. Umunyarwanda nta majyana maza. Umunyarwanda nta mashyimo mu mudiho. Umunyarwanda ni nyaguhera. Ngubwo ubuzima umunyarwanda wa Giseseka abeshejwemo na kariya gatsiko. Kariya gatsiko kari ku butegetsi mu Rwanda nyine kafashe byose, kakiharira byose, kugeza naho ndetse ahari ubu ngubu n'umwuka wo guhumeka ahari ku uwo munyarwanda wa Giseseka ahumeka, azajya ajya kugura na gatsiko kugira ngo abashe kubaho, kubera yuko umunyarwanda nyine ntagira uruvugiro. Umunyarwanda nta burenganzira bwo kuvuga, nta burenganzira bwo gutekereza mu bimukorerwaho, cyangwa abe yagira igitekerezo cyangwa icyifuzo kubimukorerwaho no mu buzima bwe muri rusange. Ugasanga rero ari ikibazo giteye nkeke, ugize ngo aravuga, ugize ngo azamuye ijwi aranyuruzwa, araburirwa irengero ni gereza, cyangwa se akagaburirwa ingono. Ngaye ibyo rero ngubwo nyine ubwo bwisanzure n'icyo gihugu cyateye imbere, iyo Singapore ya Afurika ngo batubwira, ariko ntabwo ari Singapore, ni Singapore ahubwo. Udasenze Paul Kagame nyine, uwo nguwo arapfa, uwo nguwo araburirwa irengero. Ndakunze bahadita uka rero, inama nagira abaturage ni n'ukwirwanaho. N'ukwirwanaho kubera yuko n'uburenganzira nyine, uburenganzira buharanirwa, uburenganzira umuntu nadahaguruka ngo abwirwa ngo aburwanirire kandi ariwe wirwanirira, nta wundi muntu uzaza ngo aturwanirire banyarwanda banyarwandakazi. Ni uguhaguruka tukavugiriza induru aka gatsiko, ni ukwamagana tutivuye inyuma uko bwije n'uko bukeye, kubera yuko imigambi mibisha y'aka gatsiko gafite ni ukuturimbura, kakaturimbura twese ubundi ahari igihugu, kakazagituza abandi bantu bashaka. Ariko ntabwo tuzabyemera rero, ntabwo gatsiko kazatwica ngo katumare, ntabwo gatsiko kazatwica ngo katurangize. Ibyo ngibyo ntibibaho, nta wakwica utavuga rumwe nawe ngo amwice amurangize. Bakunzi ba Hadita uka rero, reka ne kwizimba mu magambo, byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane, ndagushuhuje ngasuhuza na Serije mufatanya ku ruhanga rw'ibyuma. Ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira, bakunda Radio Itahuka, bakunda Urunyarwanda, abo bose turabashuhuje. Ariko by'umwihariko turasuhuza abayoboke bacu b'Urunyarwanda harinitse aho bari hose ku isi, cyane cyane abari ku mugabane wa Afurika. Turasuhuza kandi abanyarwanda bose bakunda impinduka, bakunda demokarasi, bakunda ubumwe n'ubwumvikane, bose rero turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya cyenda z'ukwa gatandatu 2022, tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu. Ingingo ya mbere turareba ikibazo aho bavuga ko ibinyamakuru n'abasesengura ibintu babona ko iriya ntambara Kagame yashoje mu burasirazuba bwa Kongo yitwaje M23 bishobora kuba byarukubangamira uruzinduko rwa Papa muri kariya karere. Turabireba mu ngingo yacu ya mbere. Naho twavuze tuti ntabwo u Rwanda rushimishijwe n'urugendo rwa Papa mu karere rwiciyemo abasivili benshi cyane. Ibyo ni ikinyamakuru kitwa Congo Virtue kibyandika, ikinyamakuru cyo muri Congo. Ariko ibyo bandika hari n'abandi bantu bagenda babivugaho, turabireba mu kanya. Bo indi ngingo turi buganireho ni ikibazo cya Ejo Heza, aho bashaka umudepite witwa ngo ni umudepite witwa Emmanuel Ndera Emmanuel havuga Imana ngire ngo yavuze ko ngo yifuza ko ngo Ejo Heza bayigira itegeko, kandi Ejo Heza ni iri assurance cyangwa se kwizigamira izabukuru. Bashaka kuvuga ngo abanyarwanda bose uwamugaye umwana umukuru umunyarwanda wese ku giti cye buri wese ku giti cye yagomba kuzigama muri kiriya kigega ariko bitangira batubwiraga ko kuzigama ari ubushake utizigama ayo ufite ubashije kubona kandi ukashyiramo igihe ushakiye kandi ntagara gahato ariko noneho biragaragara ko bari mu biri mu nzira yo kubigira agahato nubwo ari umudepite umwe wa propose ko babigira itegeko ariko ubwo niho bishya bishyira kubera ko bigaragara ko abanyarwanda batitabira ejo heza cyane nk'uko leta ibyifuza ubwo enda bazabigira itegeko ariko rero turareba ibibazo birimo nibiramuka bigizwe itegeko ndinyigo tubuganireho ni ikibazo cy'ubushakashatsi ubushakashatsi bw'umuryango witwa IPAR wo mu Rwanda umuryango wigenga usiye ko hango na munakwisegura ntabwo bavuga ko mu Rwanda ari umuryango wigenga nyamukuru kuko uramutse wigenga ntabwo bawuha uburenganzira bwo ubushakashatsi ariko dimwe ibyo ubushakashatsi babonye ku bibazo abanyarwanda bahuye nabyo muri guma mu rugo cyane cyane abatuye mu migi cyangwa se mu nkengero z'imigi ni ibibazo bikomeye cyane biratwereka neza ko hari ibintu byinshi banze kutubwira hari ibintu hari ibibazo abantu bagize bari muri guma mu rugo leta y'u Rwanda yahishe muzi neza ko hari abanyamakuru bagiye bafungwa kubera ko batate kugaragaza ko abantu bashonje batafashwa badafashishwa ibiryo bagize gute abo barabafunze ariko none ibiri muri ubushakashatsi bw'uyu muryango wigenga birerekana ko abanyarwanda bagize ibibazo bikomeye cyane turabireba mu kanya kandi ibishyizwe hanze n'uyu muryango bikwiye guha leta isomo ikaba yagira yagombye kugirya icyo ikora kugira ngo ireyagise ku bibazo abaturage bagize batewe na COVID-19 turabireba muri ingingo ya gatatu reka ndebe niba mushimiye abahari mushimiye wabuhari wenda kumva neza cyane mushimiye wasuhuza batwumva
ya urakoze cyane reka mbanze ngusuhuze nsuhuze na Chantal Nyange umaze gutanga introduction na Serge ku buhanga bw'ibyuma n'abandi bose turi kumwe abadukurikira abakunzi ba raditahuka na timu ya yose ndasuhuza kandi abarwanashyaka abantu bose bakunda RNC ihuriro nyarwanda hanyuma nabo dufatanyije mu muri P4 n'abandi bose baharanira impinduka ubwo ndagarukiraho ubwo turagira ikiganiro kiza
urakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu ya mbere ikiganiro cyacu nko mwabibonye twakise ngo ntabwo u Rwanda rushimishijwe n'urugendo rwa papa mu karere rwiciyemo abasivile benshi ubwo mvuga u Rwanda ntimwumva abanyarwanda bose mujye mwumva Kagame n'ingabo ze za APR cyangwa za RDF bo buri wanga ikibazo rero ni kibazo twakunze kubaza wenda abantu bagitindaho ariko uyusuzumye ushora gusanga urugendo rwa Papa Francis azakorera muri Congo ukurikije aho azajya ahazasura na hantu hari symbolique cyane ushobora kubihuza nuko iriya ntambara yashojwe na Kagame muri kariya karere cyane hafi ya za Goma nayo hose aho hantu hose papa agomba kuzajya bishobora kuba byaru kubangamira urugendo rwa papa kugira ngo atahaza kubera ko na hantu hakomeye ibingibi biravugwa n'ikinyamakuru kitwa Congo Virtuelle ikinyamakuru kiravuga kiti reka nzambashakire ibyo bavuga kitwa Congo Virtuelle cyo kiratekereza cyane kurusha uko twe dutekereza hari abatekereza ko wenda iriya ntambara ari intambara isanzwe biriya buri myaka ingahe Kagame agomba gutera muri Congo byanze bikunze kuko tubabikora ariko iyi ntambara yo ni ifite akarusho kubera ko ikinyamakuru cyo kirabona ko ije yaje isa nkaho ije kubangamira uruzinduko rwa papa cyangwa se kugira ngo papa asubike uruzinduko yagomba gukora muri Congo impamvu barayitanga bo ikinyamakuru kiravuga ngo kitwa Congo Virtuelle kiravuga ngo M23 na FDLR walo M23 FDLR ngo risque de sécurité pour la visite du pape François à l'est de la RDC après la mort de l'ambassadeur italien donc aravuga ati Papa Francis azakorera ashakorera uruzinduko mu burasirazuba bwa Kongo, aho wambasaderi Italien, wambasaderi w'Ubutaliyani muri Kongo yaguye yishwe arashwe, akavuga ati ese ntabwo byaba ari uguhara ubuzima, ntabwo byaba ari risk, ntabwo byaba ari kushyira mu kaga ubuzima bwe aramutse agiye muri kariya karere. Avuga ko ari akarere kabayemo imirwano kuva kera, kahoramwo imitwe yitwaje intwaro yica abantu, ngo yica abantu amamiliyoni n'amamiliyoni, abandi bakava mu byabo. Icyo kinyamakuru rero cyitwa Congo Virtuel kirabaza kiti mbese ntabwo papa azaba yishyize mu kaga naramuka agiye muri kariya karere gaherutse kwicirwamo ambasaderi w'Abataliyani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kinyamakuru rero kiratanga kiravuga ko ngo ndumba azagera muri ko azagera Kinshasa, Papa Francis azagera Kinshasa ku itariki ya 2/7, bavuga ko ngo azakirwa ngo ku kibuga cya Njili, hari gahunda nyinshi azakora, azahura n'abayobozi, agahura n'abapadi n'abasenyeri n'ibiki byose muri Kinshasa, ariko kigataruka kikavuga ngo ku itariki ya 3/7 afite izo gahunda zose zo guhura n'abantu no gusoma za misango ya Kinshasa. Ku itariki ya 4/7, papa ngo azajya mu mujyi wa Goma, azafata indege ya Kinshasa ajye i Goma. Ahangaha rero niho uyu mugabo avuga ati ngo kujya igoma ngo ni direme, ngo ni ngo muri norukivu kujya ngo papa ajyeyo ngo ni direme, ni ngo ni ihurizo rikomeye cyane kujya igoma. Kubera icyo avuga ko ari ihurizo, aravuga ati ngo azaza muri igoma nyine akurikije ibiteganijwe, ngo azagera igoma ngo saa yine n'iminota 15, nyuma ya saa sita ngo ajye ikibumba kwasomera misa muri mu nkambi, niko byanditse ngo mu nkambi y'impunzi ahitwa ikibumba ngo azajya gusomera iyo misa. Kandi nanabibutse ko hanga ikibumba habaye amarorerwa igihe impunzi z'abahutu zari zihacumbitse, muzi ko hashiriye abahutu Kagame n'ingabo ze barimbuye impunzi z'abahutu hanga muri za kibumba nahe hose. Ahangaha rero papa ashaka kuzajya kwasomera misa, noneho ngo mu nyuma ya saa sita akazajya gusura ahitwa Ibeni. Ibeni naho ngo ni ahantu hari abantu benshi bagiye bakorera ihohoterwa, rya ihohoterwa ry'igitsina rikozwe n'imitwe itaje intwaro, abahohoterwa n'ingabo za leta za Ebola, iki byose ngo nabo Ibeni akazajya kubasura. Noneho ariko uyu mugabo iki kinyamakuru kikibaza kiti eske ntabwo ntago ari risk ikomeye cyane kugira ngo uyu mugabo azajye ahantu hari hahora imirwano, hari intwaro, hari imitwe itwaje intwaro ihora yica abantu. Mbega aravuga ko kari akarere ngo ariko karere kari danger, mbega mu byerekeye umutekano ngo niko karere kabi cyane ku isi. Uyu kinyamakuru niko kikandika ati ahantu rero Papa Francis azahajya ati. Ikindi avuga, aravuga ko ngo mufate amagambo agiye kuvuga ngo ini visite ngo notons par ailleurs deka nako ngakwenda ngasome gatoya, arandika ngo ikinyamakuru cyandika ngo notons ngo par ailleurs que le président rwandais Paul Kagame a toujours dénoncé le rôle du Vatican et de l'église catholique dans le génocide rwandais. Ngo une visite papale dans une zone où le Rwanda est accusé de massacre contre la population civile perçue par le gouvernement rwandais. Angaha aravuga ati Kagame yamye arega Kiliziya Gatolika ko yagize uruhare muri genocide. Akavuga kandi ati icyo nyamakuru nicyo kibivuga kiti uruzinduko rwa papa mu karere u Rwanda bavuga ko u Rwanda rwiciyemo abantu benshi massacre, rwarimbuye abantu, rwisha abantu benshi b'abasivile muri ako karere, uboneza Kibumba nayo hose na Zabeni nayo hose, ngo ntabwo urugero rugendo rwa papa muri ako karere u Rwanda ruregwa ko rwiciyemo rwahiciye abantu benshi cyane, ntabwo urwo rugendo guverinoma y'u Rwanda irwishimiye. Murabyumva neza cyane, iki ni ikinyamakuru cyitwa Congo Virtuel cyerekana ko leta y'u Rwanda itishimiye ko papa akorera urugendo muri kare karere kubera ko leta y'u Rwanda yahiciye abasivile benshi cyane mu bihe byashize kandi n'ubu ngubu hari aracyari intambara. Urumva rero ko abatekereza ko Kagame ashobora kuba yateje intambara kugira ngo wenda afate kare karere na yenda asinsure yirukankane ingabo za Kongo afate kare karere Kibumba ifate Goma ifate mwibaze neza niba iyo biramukabikunze n'ubu intambara cyakomeza ntabwo tuzi ko bizagenda ntabwo tuzi niba wenda igihe papa zajya gusurira kare karere Goma n'ingi Kibumba bizaba biri mu maboko ya guverinoma ya Kongo cyangwa se Rwanda rufashijwe na rwitwikiriye M23 ruzaba rwarafashe Goma na Kibumba biri mu minwe yaho. Ahangari iki kibazo mwibaze rero muti ko papa ateganya kujya gusoma imisaha ya Kibumba hariya hitiwe impunzi z'abahutu nyinshi cyane zishwe na Kagame na n'ingabo ze akaba ateganya kuza Igoma biramutse iriya tariki yo gusura kariya karere papa gusura karere papa iyo tariki ateganya gusura kariya karere papa tariki iramutse igeze kariya karere karagiye mu minwe ya M23 kandi M23 n'u Rwanda murabyumva eske papa yabakije kubera ko icyo bashaka ni ukuburizamo urwo rugendo kugira ngo papa atajya Ikibumba kwasomera misa noneho akibutsa abantu ibyahabereye abantu bahiciwe n'uwabishe uwariwe anga mugomba kubyumva neza sinzi impamvu iki kintu abantu batigeze bakibona ngo bagitekereza hakiri kare bavuga bati kubera iki Kagame agabye igitero mu burasirazuba bwa Kongo hashigaza ukwezi kumwe gusa kugira ngo papa aze niba ari nta kintu cyamwirukansaga yashobora no gutegereza papa kaza mu kwezi kumwe agasoma misa ye ibintu byose urugendo rwe karukora neza Goma za Kibumba na za Beni hose akarurangiza akitahira yamara kuhava noneho Kagame akabona gukora ibyakora akatera akaduruva yuko akora ariko kugira ngo abikore mbere ni ukubera ko ubisuzumye neza ubyanarije neza kugira ngo aburizemo urugendo rwa papa ko numva nta papa nawe afite abantu bamugira inama ntabwo yamubwira ngo njya gusomera misa ahantu Kagame yiciye abantu yarimburiye impunzi kandi aho hantu ari Kagame wa kontorora ntabwo byakunda n'umutekano yabafite byo birumvikana kandi umugomba abantu bagomba kumucungira umutekano ni ingabo za Kongo urumva ko ziramutse zitabasha kugera Beni ngo zibashe kugera Ikibumba haba harafashwe ngo zibashe kugera Igoma nimba barabirukanye umva ko ntabwo yakwirwaza birumvikana urumva ko ahantu muhatekereze neza twahabuze twihuta sinzi n'abantu bajya bahatinda cyane ariko umenye ko ruriya rugendo nako ruriya bira bitero bya Kagame bira gutera Kongo muri iyi minsi ishize bishobora kuba byari bifite objective yo kugira ngo baburizemo urugendo rwa papa kandi ahangaha ntabwo ari ubwo wenyine kuko hari n'ikindi binyamakuru nawe nyama ibinyamakuru bya RTBF n'ibindi binyamakuru byinshi byo muri Kongo bitangaza yuko guverinoma yo ya Kongo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremeza yuko umwumva ukuntu bavuze ngo iravuga ko ngo nubwo mu burasirazuba bwa Kongo hari umutekano mukeya ngo ariko urugendo rwa papa ruzaba byanze bikunze ngo bazamurindira umutekano ubwo niba iyo guverinoma itangaje ibyo bintu ni ukuvuga ko iba nayo iba yabonye yuko umutekano muke muri kariya karere ka kuburasirazuba bwa Kongo ushobora kuburizamo urugendo rwa papa akaba arizo mpamvu yagiye hariya nyine igatangaza nubwo hari umutekano mukeya ntabwo urugendo rwe ruzaburizwamo umutekano we uzaba asure tuzawurwanaho tuzawasura umutekano we ntacyo azaba uruya rugendo ruzaba byanze bikunze urumva rero ko ahangaha byerekana ko na guverinoma yo iri konsiya izi neza yuko kariya kaduruvayo bazanye M23 na Kagame bazanye muri Kongo mbere y'urugendo rwa papa urugendo rwa papa rubura gatoya ngo rube babonaga ko ari bifite objective yo guhagarika cyangwa se kuburizamo urugendo rwa papa kandi mu impamvu buri wese arayumva niba papa azajya gusomera misa biri kuri gahunda ye ahangaha mwabyumvise gahunda n'amatariki yazagira mu gusomera misa hariya Ikibumba ahantu hahoze hiciwe impunzi kandi zishwe na Kagame n'ingabo ze urumva ko ibyo bintu Kagame ntabwo yabyemera niyo mpamvu rero ahangaha wenda ashobora kuba ari n'izindi mpamvu zatumye Kagame atera muri ibi bihe ariko niyo nayo muyishyiremo ni impamvu ikomeye cyane muyumve neza kandi kintu ikintu nababwira nuko dufite amakuru menshi yerekana ko mu Rwanda hari imbere mu gihugu ndani ahantu Kagame yagiye yicira abantu benshi ahantu yigiye yite uturera yicema abantu ari yaranje wenda yarabishe abasirikare babishe abafite amakuru yuko abasirikare babishe ntazo babashyize na bahutu ntazo babatabye n'iki byose ariko bikaba bizwi ko ahantu FPR yahishe abantu benshi Kagame agenda ahashyira ingabo nkeya wenda agashyira ingabo ijana zihahora abasirikare ijana bahahora batembera mu giturage ntibahave wenda akagenda basimbura ngo ariko bakahora kugira ngo barinde aho hantu yiciye abantu wenda hatazagira umuntu w'umushakashatsi uza umunyamakuru cyangwa se abantu baza bakawuhibiza bakajya kuba baza bagakora wenda amafoto bakagira gute baka ibyo bintu ngo ingabo zihahora zirinda aho hantu yiciye abantu urumva ko ubwo kandi ibintu by'imbere mu gihugu ariko urumva ko no muri Congo ntabwo yakwemera ko ahantu yiciye abantu baza papa akabivuga isi yose ikaza kumva ibintu byabereye Kibumba bikajya hanze n'iki byose kare muziko ari umuntu akunda ko ibintu yakoze bijya hanze inkuru rero turayifatanya n'indi nanone undi muntu nawe usa naho yabikomojeho ariko agobetsemo akantu ni musenyeri wa Goma musenyeri wa Goma reka nze nshake iyo nkuru ni inkuru yo muri bwiza com ku itariki ya 8/6 wibeje washize itariki ya 8/6/2022 harimo inkuru muri bwiza com ivuga ngo musenyeri yifuza ko perezida Kagame yazajya kwakira papa igoma ubwo ni musenyeri wa Goma witwa Willy Ngumbi nabonye muri Wikipedia bavuga ko yavukiye Burundi n'iki byose ariko ni musenyeri wa Goma utegeka Goma nyine musenyeri wa Goma ngo arifuza ko na Kagame yazajya kwakira papa igoma ariko urumva se azajya yo gutima umugabo nawe arigiza nkana niba indege za z'u Rwanda zitemerewe kugenda muri territoire indege za z'u Rwanda zitemerewe kuguruka kuri territoire ya Congo se urumva yajya yo gutike ashaka kugenda ku igare se urumva azajya Kagame azajya igoma n'amaguru cyangwa akagenda ku igare kuko indege ntabwo yemerewe gusirivora cyangwa se kuguruka ku butaka bwa Congo mu kirere cya Congo indege ntibyemerewe urumva rero kwanga ntabwo byakunda ikindi murabona ko n'andi manama akomeye ya u Rwanda rutumirwamo ntabwo ruyajyamo urumva rero ntabwo aricyo cyamujyana igoma papa ikibazo cya papa ntabwo ari cyamujyana igoma gusa uyu mugabo witwa Willy Ngumbi musenyeri wa Goma nubwo yifuza ko Kagame yajyayo noyo hari ibintu yavuze bisa naho bijyanye n'iki kibazo reka tubisome hasi yavuze ngo reka nze misoma inkuru yose nyirangize muyumve neza ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa 7/7/2022 musenyeri Ngumbi yavuze ko nubwo musenyeri Ngumbi n'utegeka Goma yavuze ko nubwo leta y'u Rwanda ifitanye amakimbirane n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC ashingiye ku mutwe witwaje intwaro wa M23 na FDLR ayo makimbirane ya y'u Rwanda hagati y'u Rwanda na Congo nta kibazo izo leta zombi zifitanye cyerekeye uruzinduko rwa Papa Francis ngo n'ikimenyimenyi ngo nuko mu bazajya kwakira Papa Francis ubwo azabaje igoma tariki ya 4/2022 harimo n'abanyarwanda benshi barimo n'abayobozi yagize ati kuvuga ko mwumva amagambo avuze mubyumve neza uri musenyeri wa Goma yagize ati kuvuga ko u Rwanda rushaka kuburizamo uruzinduko rwa papa ndatekereza ko atari ko myumva nababwira ko nageze mu Rwanda navuganye na ba musenyeri bo mu Rwanda navuganye na ba padiri navuganye n'abakristo abantu benshi bashaka kuza yewe n'abayobozi n'abandi banyacyubahiro bo mu Rwanda bazaza muri misa ya papa nta bibazo dufitanye n'u Rwanda ku ruzinduko rwa papa murumva ko hanga harimo ikibazo urumva ko aba akagobetsemo ni ba musenyeri wa Goma abwiye abanyamakuru ati kuvuga ko leta y'u Rwanda ishaka kuburizamo uruzinduko rwa papa akabivuga abwira abanyamakuru na akantu abagobetsemo ariko ni ibintu biba bivugwa ni ibintu biba bivugwa ntabwo ari cyangwa se ni ibintu bigaragarira amaso cyangwa se bivugwa guhihwiswa kubera ibiri kubera muri kariya karere urumva ko nawe arabizi neza ko ibyo bivugwa urumva ntabwo ajya kubitangariza amakuru atari ibintu biriho ni ibintu biriho kandi bivugwa umba nawe kuvuga ngo yagiye kubana ngo guhura n'abamusenyeri n'abandi bose bose n'abantu muri FPL ntabwo abamusenyeri ba kardinali abo bose n'abapadiri bose n'abantu ba FPL bagiye ngo se bamutangarize iki ndabona byo no kwiganira ibyo ryo byose ni ikintu cyerekana yuko icyo kibazo kiriho niba yatinyutse no gitangaza abanyamakuru ibindi yavuze ngo nuko ngo na Kagame yashatse yazaje ngo byamushimisha na Kagame yaramutse yambutse umupaka akajya ngo kwakira papa ngo byamushimisha ariko urumva ko bo angahano kugiza nkana birumbikana ariko murumva ko icyo kibazo kirahari niba guverinoma ya Kongo yakerekanye ivuga iti nubwo mu burasirazuba bwa Kongo hari umutekano muke cyane ntabwo bizahagarika uruzinduko rwa papa tuzamucugira umutekano byanze bikunze papa azaza umutekano we nasubire ariko urumva ko harimo akabazo baravuga bati ni dileme hari ahantu harimo ikibazo urumva ko byose bikiza hamwe ubona ko mu mpamvu zatumye Kagame atera muri kara karere niyo mpamvu nta muntu wabura kwishyiramo kubera ko ni impamvu ikomeye cyane ishobora kuzabangamira papa ashobora kuzavugira ibintu byinshi hari ahantu meme rofetke ajya hari ahantu akajya kwakorera misa hariciwe abantu impunzi nyinshi cyane kandi zarishwe na Kagame n'ingabo ze byo ubwabyo bifite icyo bisobanuye akaba ari zo mpamvu umuntu wese ukora analyse yabonye gutekereza ati eske kubera iki Kagame ateye muri kariya karere ashaka kwigarurira kariya karere papa atarakora uruzinduko rwe naramuka gafashe papa zarakije cyangwa se ntihazama amasasa akavuga amabomba akavuga ingabo za Kongo zidashobora kumurindira umutekano atabasha kugwa ku kibuga atabasha ku abarobeli ba M23 n'ingabo z'u Rwanda zuzuye aho hose muri turature azabakije aho ngaho mujye mubitekereza reka ndekere aho ngaho Jean Pierre wumvise ko hari abantu benshi batekereza ko Kagame na M23 bashobora kuba baragaga ibitero muri Kongo kugira ngo baburize muri uruzinduko rwa papa Jean Pierre mu bitekerezo byawe eske abatekereza gutya ibitekerezo byabo bifite ishingiro cyangwa nta shingiro bifite ijambo ni rya Jean Pierre
ya urakoze Edouard Mpere aho ngaho ndumva bifite ishingiro nkuko tuzi uriya mu president Paul Kagame ni umuntu ugira ishyari uretse n'ibyo bindiye ndanagira ishyari kuba yenda ko papa azaza akagera ikibumba abahazi neza ngo ni ku marembo rwose n'u Rwanda kandi nyine uvuze ko hari n'inkambi y'impunzi nahanaguye n'impunzi nyinshi cyane hari inkambi nini cyane mu cyagiye impunzi zihunga ubwo rero urumva ni ukwibutsa amateka n'amateka kandi nanone anashingiye kuriya kuntu nyine u Rwanda ruba ruvuga yuko ngo Kiliziya Gatolika yagize uruhare muri jenoside ubwo rero urumva Paul Kagame n'umujinya we ashobora kubigumana koko ni umuntu uhubuka ni umuntu ugira umujinya ni umuntu ugira uburakari birashoboka ko iriya ntambara aricyo cyatumye iza kuko nanone bakongore baribaza bati ko M23 yari yaratsinzwe abari abayobozi bayo bamwe bagahungira mu Rwanda abandi Uganda bahagarutse gute urumva kuba bari u Rwanda rwari rubashyize hariya ngo rubategure baza kora akantu nyine kugira ngo batere ubwoba nyiri ubutungane papa Francis birashoboka ariko ntegereza ko ari ugutera ubwoba biriya ibintu by'iterabwoba rero hari igihe abantu ba papa baba birenze ajya kugera muri ya mwanya yaranyuze muri byinshi binarenze biriya ntekereza ko u Rwanda rushobora kuba ruri kubikorera ubusa gusa ari ukugira ngo rutere ubwoba ari nk'umuntu ugira ubwoba nyine ashobora kuvuga ati hariya reka tuhasubite ariko nyine umutekano uramutse ubaye mubi ni ibintu bakontorora buri munsi isaha ku yindi birumvikana ko nta mutekano uhari ntiyahagera ariko njye sintekereza ko atazajyayo ndatekereza ko azajyayo urumva aho Kagame abera kaga wa mugani arubikira hari ukuntu burya yubikira nk'abantu basa n'abahumirije basinziriye akabakubitamo nk'ikintu nyine ntibarabukwe ariko hari ibintu bateguye urabona uruzinduko nanjye nsomye barimo bararuvuga aho ruzabera rwose n'isaha n'umunota ku wundi n'iminota azahamara n'amasaha n'iki urumva ni ibintu biteguye neza rero hari gihe bishobora gutera ikibazo ko u Rwanda plan zarwo zapfuba niba babikomeje kandi abantu nk'uko tuba turi no kubivuga n'abandi barabivuga n'ibinyamakuru cyabyanditse n'ibindi binyamakuru byinshi birabivuga cyane cyane ibinyamakuru byo byandika mu Gifaransa no mu Gitaliyani rero kuri yakubikira kwe bishobora kumugora ariko niba yenda tuze ngo M23 iri gukomeza kugira ingufu koko igatsinda leta ya Congo byaba nyine ubwo ari ikibazo kubera ko nubwo tuvuga ko papa n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yose ni umuntu ukomeye n'umunyacyubahiro wo mu rwego rwo hejuru ariko ni n'umuyobozi wa leta ya Vatikani urumva rero ni umuntu mu by'ukuri wagakwiye kuba nawe nyine arindirwa umutekano nka urenze yenda ku rwego rwo hejuru cyane ni ukuvuga ngo aramutse asirije ruya rugendo haba hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo iyo ntambara turi kuvuga no kugira ngo izarangire byazagorana ariko nge nkishize yenda biri kugenda byiyongera ubu ngubu ariko ntekereje uko M23 imeze n'uburyo ikora ndumva itagakwiye gukontrola ahantu ikindi papa ntabwo atinya ahantu njya mbona ajya mu masengero y'abayisilamu ajya mu bantu batavuga rumwe bariya bavuga ko ari bagira ibintu by'uterorisme ariko akagenda akabasura akagaruka nge mu bihugu bya Aziya nyimbo na ajya ahantu hose sinzi rero bariya niyo biyemeje gutera ubwoba gutyo ni nko gutera ubwoba isi yose ariko barabivumbuye buriya barimo barabyandika n'umutekano niko bari kugira kubungabunga ku buryo rero niba u Rwanda ni narwo rwarabikoze muri ubwo buryo bwo kugira ngo babuze papa kuhaza baba bari kwibeshya cyane ariko nanone nta nuretse yenda uko dufite yenda leta iyoborwa n'umuntu utameze neza nta mpamvu nge mbona yakagombye kugira kubera yuko nabo bari kwitegura cogamu bizaba bisa nkaho bikurikiranye iminsi ijya gukurikirana ibyumweru bikurikiranye nta mpamvu rero yakagombye kugira ikintu cya jaruzi yenda ngo Congo yakiriye umuntu w'umunyacyubahiro kandi ntajye mu Rwanda ariko akajya ku marembo yaho nyine hari ikibumba ubwo nta mpamvu yo kugira jaruzi ko nabi ucoga mu bari kuvuga numvaga ko batumiyemo nyine uyu prince w'Ubwongereza mu mwanya wa Queen ubwo rero nabo bagombye kwita ku byabo byo kwakiriye ucoga hanyuma bakareka n'abakongore nabo bakiyakirira umushyitsi wabo nyine uriya Papa Francis ari abantu bazima batekereza ntago bagakwiye gukora ibyo bintu ariko kuyagu utekereza nk'abantu mbese ntiwabe n'ukuntu wamugira umuntu ukora ibintu byose biri brutalite ye arayihorana mu bintu ibyo ari byo byose ubwo rero ariko ubwo batangiye kubikurikirana gutya kugera ku munsi bizaberaho ndatekereza ko nta kizabuza papa kuza nkurikije uburyo hari yavuka naho ngo yagiye ahangana n'abadiktatire buriya mwa biriya bihugu byo muri Amerika Latini akababuza amahwemo rwose ubwo rero niba Kagame yumva ko ibyo bishoboka nta mahoro twaba dufite hariya mu karere kose ubwo byazatwara nigiye kugira ngo hazagaruke amahoro ahantu uzi ko hapfiriye imyaka yose kuva imyaka igiye kuba yenda 25 n'itandatu nta mahoro ahari kugeza ubu ngubu ziriya ngendero z'abayobozi bakuru uretse no kuba haraguye n'uyu wa Atanasio uriya ambasaderi w'Ubutaliyani ariko hagiye hagwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ubwo rero kugira abantu bari bakwiye kuvuga bati amahoro bose agaruke mu karere baba abanyamahanga baba bari kuhasura bagira ngo barebe ko uretse n'amaproje baba bafite cyangwa inama bagira abantu cyangwa kwerekana ko hari amahoro n'abaturage bahariya mu karere abanyarwanda n'abakongore bose bakwiye kumva ko rwose amahoro akenewe kandi akenewe kuri buri muntu yaba na Kagame yaba n'izo nabo bakozi be ba M23 bakumva yuko nabo ubwabo bakeneye amahoro n'imiryango yabo atari ukuvuga ngo wenda amahoro yaboneka ku ruhande rumwe amahoro akeneye mu karere kose nge ntekereza yuko ibyo bibwira bishobora kudacamo kubera yuko isi igomba kuba ari ihanga amaso kugeza igihe nyine urwo rugendo ruzagerera ubu hasigaye iminsi 25 urumva ni na vuba ibyumweru bitageze kuri 4 ubwo isi zahanga amaso barinda umutekano izo za M23 hari ntekereza ko bagombye kuba bararamforushije yenda nka wa mugani nka sekirite ariko n'ubundi ishobora kuba bikorwa tutabizi nekereza ko bikorwa birakorwa niko umuntu yabyizera nkaba nizera ko n'ubwo rugendo ruzaba ibyo kagame yibwira nekereza ko bizagwa mu manzi nuko narivuga Edouard Rakosa
murakoze cyane hari abanyekongo bavuga ati papa zaza byanze bikunze kubera ko bati no muri Iraq yagiyeyo kandi naho ntago horoshye ariko naho yagiye nkuko bavugaga ahakomeye hose ajyayo ariko ikibazo mwibaze nkuko nari nacyo bajije aramutse itarikiye yo kuza kugendera Kongo na za Benin na za Kibumba iramutse igeze ako karere kose mvuze kari mu maboko ya Kagame na M23 yabakije ahangaho mu cyangwa se n'ikindi kibazo umuntu yakwibaza iyo papa atavuga ko azaza igoma cyane ati Kibumba niho ateye ikibazo kubera ko Kibumba Kagame yicaye abantu impunzi z'abahutu ararimbura ntashaka ko hagenda akavurwa akajya muri media ngo bahasomeye imisani iki byose urumva ko ni ibintu byagombye kwibagirira bakabipfukira ntibivugwe urumva ariko bigiye kuvugwa kandi izo mpamvu ashaka kubiburizamo ngende icyo nshaka kubaza rero niba iyo papa aza akavuga ati ngiye ntago nshaka ntago nzajya muri mu burasirazuba bwa Kongo nyine nzakora urugendo Kinshasa ubundi nigere wendi Lubumbashi cyangwa se nigire muri Equateur aho ngaho kure cyane kure y'u Rwanda hadafite naho huriye na Kagame yari kwirwa atera muri karakarere aho ngaho mu byibaze ikarakadurubayo kabagahari mureke tubyihorere ariko abantu bajye bibaza cyane ko biriya bintu babije mbere yuko uriya mu papa Francis aza muri karakarere abantu bajye bibaza impamvu reka ndekera aho ngaho tujye ku yindi ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo ngo cyo kuzegamira izabukuru hari inkuru yasohotse ivuga ngo umudepite witwa Havugimana Emmanuel ngire ngo yaba proposa yuko ngo kuzigamira izabukuru assurance yo kuzigamira izabukuru bise ngo ni ejo heza ngo araproposa ko abigira itegeko ariko muribuka ko ambasaderi Gatete akiri ministre wa finance ngire ngo ashyiraho ejo heza yavugaga ko ibyo kandi buri wese yabisoma biranditse bavuga ati kujya muri ejo heza donc gutanga umusanzu wawe muri ejo heza muri kiriya kigega cyo kuzigamira izabukuru umuntu buri wese ajyamo ku giti cye ntabwo ari byandi by'imiryango buri wese ku giti cye niba mu muryango hari abana barindwi nubwo ko buri wese agomba kugira konte ye ku giti cye azigama ku giti cye ari umurwayi ari umukecuru ari umusaza ari umwana buri wese ku giti cye ni ukuvuga ko niba u Rwanda rufite abaturage miliyoni 13 muri icyo kigega cya ejo heza hagombye kubonekamo abantu miliyoni 13 kandi buri wese ku giti cye icyo cyumvikane neza cya kabiri bavuga bati umuntu ashyiramo ayashoboye ayabashije kubona naho twize kubaza tuti biriya bintu Kagame ntabwo ari ugushaka kubeshya statistike no kubeshya abahanga yuko abanyarwanda bose ngo bazigamiye izabukuru niba bavuga bati umuntu wese ashyiramo ayashabashije kubona ukaba washyiramo n'amafaranga 50 atashobora kugura igice cy'umuneke bagahita kwandika yuko wazigamiye izabukuru bakagushyira muri statistike kandi amafaranga wazigamye atashobora no kugura umuneke ubwo ibyo ntabwo byaba ari uburiganya twari kibajije ikindi baravuga bati amafaranga uyishyiramo igihe ushakiye nubwo ko byose ni ubushake none bivuye ku bushake baraproposa ko biba itegeko ariko n'ubundi muri rusange nta nubwo uko byari byaratangiye ku mpapuro ni ubushake ariko mu bikorwa ntabwo ari ubushake deje ni itegeko ariko ni itegeko ritanditse urebye ku mpapuro biracyari ubushake ariko mu bikorwa ubu ni itegeko kubera iki kubera ko murabona biriya bya ejo heza bari abayobozi bo mu nzego z'ibanze babigize imihigo ati mu karere kanjye mu myaka ibiri cyangwa se umwaka umwe nzaba nabashije gukolegitinga cyangwa se kwinjiza amafaranga miliyoni zingahe azajya muri ejo heza ubwo numva ko bijyanye n'abantu wenda bazaba biyandikishije babigize ikintu cy'itegeko none bimaze itegeko ariko ritanditse agahato kwa babigize agahato kuko nkungu bahereye ku bantu bakora abantu bakora abaganga abarimu abandi bose bakora batuye mu karere niho nimbo batangiye bahereyeho baka amafaranga ejo heza kandi abo bantu bo ubundi batuwe bazigamira izabukuru kubera ko umushahara wabo hari igice bavanaho leta ivanaho ikakijyana mu kuzigamira izabukuru bo ntabwo bakeneye amafaranga ejo heza kuko ubundi ejo heza bavuga ko ubundi yaraba amafaranga ni kuzigama ni kigega cyo kuzigama kigenewe abantu badafite umushahara uhoraho kuko abawufite bo barazigamirwa deje kuba ravuga bati muri bajya kugishyira baravuga bati mu Rwanda abantu bari munsi y'10% nibo bazigamira izabukuru urumva ngo abantu bakora akazi gahoraho cyangwa se bakora akazi gatuma ba umukoresha avanaho babakata amafaranga none bakajyana kubazigamira abantu bari munsi y'10% barakamvuga ati abandi 90% ntabwizigame bafite nizo mpamvu tugomba gushyira icyo kigega nibyo bavugaga bo none ariko bajya gushaka amafaranga gushyira mu kigega baherereje kuri abo ngabo ubundi batuye bakora batuye bizigamira urumva abumva ko ahangaho gihe ko ari igitugu ikindi twabonye ahantu nko mu biturage cyane cyane nk'abahinga mu gishanga ryo nigeze kubona bavuga bati kuba bwo ati bishanga n'ibya leta n'ujya guhinga imiceri n'iki byose imirima yawe barayikwambura nuza uterekana ko wazigamiye izabukuru wagiye muri ejo heza washyizemo amafaranga nta murima uzongera kubona mu gishanga imirima yawe barayikwambura urumva ko ibyo bintu ni agahato kandi barenga bakavuga bati kujyamo ni ubuntu ubundi abandi abaturage abandi bakabima serivisi za leta kwandikisha abana kugira gute ibyangombwa bindi bakabibima bati ugomba kuza werekana ko wagiye muri ejo heza urumva ko nabyo ni igitugu urumva deja mbere yuko baproposa ko babigira itegeko deja byabaye igitugu deja byabaye igitugu ntago ari ubushake ko urebye ikintu bikora ubu ngubu ni igitugu ikindi rero umuntu yavuga nuko abaturage hirya no hino twaye tubona abaturage bari abatajijutse bakorera amafaranga muri za VIP nayo hose babaka amafaranga bakababeshya ngo bagiye kuyazigamira ejo heza bakabaturage bakayatanga bakababeshya ngo bagiye kuyabazigamira muri ejo heza ariko ntibagire impapuro babaha ntibagire ikintu cyerekana ko cy'igipapuro basigira bakavuga ngo bakigendereho bati ku itariki iyi n'iyi twatanze umusanzu wo muri ejo heza dore n'igipapuro kibyerekana ubwo bakagenda bakabwira ngo twari baciye gusa ariko ntibagire ikintu na kimwe cy'igipapuro cyane babasigira babereka babaha ngo bakisigarane berekane ko abo bantu batanze umusanzu urumva ko ayo mafaranga babaye abibye iki niyo cya mbere cyumvikane ikindi ni uko ngo harimo abafunguza amakonti ariko ntibashyirimo amafaranga kubera iki kuko abantu bashyiraho igitutu cyane teromake abantu bavuga ati kugira ngo ngire amahoro mugende iyo konti muyifungure bakayifungura ariko ntihabona amafaranga yo gushyiraho ngo bavuga ko hari konti zigera ku 300,000 z'abantu ngo bafunguye ariko zitariho n'ifaranga na rimwe urumva kugira ngo umuntu ajye gufungura konti aba ari ukwikiza ni uko wamurembeje wamwimye serivisi zose yabuze aho ajya akavuga ati mupfe kuyifungura ariko nta mafaranga afite kwishyiraho urumva ko ntabwo yabikoze ku bushake bwe ni ukubera ko ari agahato wamuteshije umutwe agapfa kuyifungura ko nta mafaranga afite kwishyiraho ikindi umuntu yavuga ni uko ejo heza iramuka ibaye itegeko hazabamo ikibazo cy'amafaranga amafaranga leta igomba hari abantu benshi igomba gufata anshalije ni ukuvuga ngo igomba gufata anshalije 100% kubera iki kubera ko ubundi biriya bintu ni umushinga wize nabi twabivuze ubigitangira kubona nabyo yenda tugiye kujyamo muri iyi ngingo muri iyi ngingo ikurikira Rwanda ruravuga ruti ejo bundi twarebaga imibare y'abantu ba leta irihira mituweli nabasomeye ikinyamakuru cya The New Times cyandikaga ko leta y'u Rwanda asohoye miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda yo kurihira abantu mituweli twabarisha rero tugasanga ubwo leta yarariye abantu mituweli abantu 2,000,000 ubwo n'abantu ubwo abo leta iriha mituweli ni abantu bari mu bukene bukabije batabasha kuyirihira abo bantu 2,000,000 leta yarihiye mituweli igatanga miliyari 7 ni abantu bari mu bukene bukabije batabasha kwirira mituweli ubwo ntibashobora kubona amafaranga 300,000 ku mwaka cyangwa se ntibashobora kubona $3,000,000 ku mwaka urebye bo abantu ubwo tubashyire ku ruhande abo ngabo 2,000,000 batabasha kubona $3,000,000 ku mwaka cyangwa se 300,000 y'amafaranga ku mwaka yo kwirira mituweli bagomba kurirwa na leta abantu 2,000,000 noneho abo ngabo twongereho na babandi 20% cyangwa 20% babandi leta yagiye izugunya mu bindi byiciro by'ubudehe bavuga ngo barifashije ariko nabo batabasha kwirira mituweli ubundi teorikoma bagombye kubasha kwirira mituweli ariko kubera ko ubundi batapartona kuri icyo cyiciro cy'ubudehe babashyizemo dongo na abantu babakene barabafashe gusa muri ya technique ya leta yo kugabanya umubare w'abakene bafata abakene bazamura bashyira mu kindi kicicho cyo hejuru cy'abantu bifashije ariko bageze yo bananirwa kwigurira mituweli bakabona bakahakabone ko hari abantu izindi miliyoni ebyiri dongo abantu hafi 20% nanone none ufate izo miliyoni ebyiri wenda cyangwa miliyoni ebyiri n'igice uzongere kuri izo ebyiri n'igice twabonye leta irira mituweli urabona miliyoni eshanu z'abantu batabasha kwirira mituweli miliyoni ebyiri n'igice z'abantu babandi leta irihira mituweli n'abandi leta itagirihira ariko nabo batabasha kwirihira n'abandi miliyoni ebyiri n'igice urumva ko turabona miliyoni eshanu z'abantu mu Rwanda batabasha kwirira mituweli batabasha kubona amafaranga 300,000 ku mwaka yo kwirira mituweli cyangwa se amadolari 3 ku mwaka yo kwirira mituweli abantu miliyoni eshanu ibyo bisobanuye iki rero bisobanuye ko niba umuntu abura amadolari 3 ku mwaka cyangwa se amafaranga 300,000 ku mwaka yo kwirira mituweli ntabwo byumvikana ukuntu uzamutegeka leta kuko nicyo leta ikora ntabwo uzamutegeka ngo naza ari 15,000 cyangwa 18,000 ku mwaka byo gushyira muri ejo heza kubera ko imibare iteye gute baravuga ati umuntu wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri uzitangira 15,000 leta izamushyiramo 15,000 uzitangira 18,000 leta izamushyiramo 18,000 umuntu wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri uninde ni babandi miliyoni eshanu batabasha kwigurira mituweli cyangwa se batabasha kubona amafaranga 300,000 ku mwaka yo kwigurira mituweli donc ni bo leta irimo gusaba ngo nibafate ngo nibazane 15,000 byo gushyira muri ejo heza yo kuzigamira izabukuru mwumva nuza ukoze imibare kwa muri arithmétique ibyo bintu bishoboka bite umuntu wamusaba amafaranga 15,000 gute yo kujya kwizigamira ngo kuzigamira izabukuru muri ejo heza yarabuze 3 byo kuri habituwele ibyo bintu bishoboka bite teoriko mwumva ibyo ntabwo ntibikunda ariko leta yabikora avuga ariko bari abantu bimeze bite ibyo niko ari ibintu byoroshye byo kumva bitabaza ubwenge byinshi ni gute ikintu nk'icyo ngicyo kibacika bakagikora ikosa ryo ribacika bakarikora kujya kwa kumuntu 15,000 yaraguze na 3 ari wowe ugomba kumurihira mituweli 3,000 kora katabasha kwirihira ukajya kumbwira ngo naza ni 15,000 yirihire ejo heza ahangaha hari ikibazo gikomeye ikindi ubwo rero bisobanuye ko kubera ko abantu batazayabona kuko ntibabona 3,000 byo kwirihira mituweli ngumva ko ni logique ko nayo 15,000 babaka yo kwishyira muri ejo ntibazayabona ibyo ni ibintu byumvikana ntabwo bigoye kubyumva ubwumva rero ko nibiramuka bibaye itegeko ni ukuvuga ko leta ariyo igomba kuzabatangira bizaba ari itegeko leta igomba kuzabatangira abantu miliyoni eshanu bose batabasha kwigurira mituweli leta niyo igomba kuzabatangira amafaranga 15,000 buri wese muri ejo heza kuko bizaba byabaye itegeko ahangaho ni ko bimeze kandi baravuga bati umuntu wizariye 15,000 tumuhare 15,000 ni ukuvuga ngo leta izajya imurihira 30,000 imuhirira aya yagombye kwitangira nayo yagombye kumwongerera muri ntuza muri RSSB urumva ko ni ibintu birebire cyane ariko bizabaza ko leta isohora amafaranga menshi yo kurihira bari abantu bageze kuri 500,000 batabasha kwigurira mituweli imibare iroshye kubumva ni 20 abo leta irira mituweli batabasha kwigura miliyoni ebyiri n'igice n'abandi miliyoni ebyiri n'igice ba leta itarihira mituweli ariko nabo batabasha kwigurira urumva ko ahangaha bizabaza leta ko itanga amafaranga menshi yo kuba batanshariza ikindi kitumvikana ahangaha ni uko ntabwo leta yabasha gusobanurira abantu ukuntu wowe leta ko ni sosiyale biriya bintu ni ugufata umuntu ansharije 100% bariya abantu batabasha kwigurira mituweli ni abantu bakennye cyane bari mu bukene bukabije nuva ko ugomba kumurihira ibintu byose n'umwana we najya kwiga ugomba kumurihira ikayi ukamurihira urupapuro ukamurihira ibintu byose ugomba kubimurihira bo ntabwo rero ukuntu leta izabasha gusobanura ukuntu ibihira uriya muntu tuvuge ko uriya muntu afite umuntu wenda w'umugira neza wamuhaye 25,000 wenda afite ukuntu umuntu yamufashishije akagenda akashyira kuri konti muri ejo heza umwaka wenda n'umwaka utakazashyira akaba afite 30,000 kuri konti ye kandi ari umuntu w'umukire bukabije amafaranga ntago araye ntago arayakoreye n'umuntu wenda wayamuhaye ariyamutwerera ati genda ujye muri ejo heza ushyire kuri konti yawe yo kuri zigamira izabukuru none uwo muntu afite 30,000 kuri konti y'izabukuru nigo leta izasobanura gute ko uwo muntu ufite konti etarinye y'30,000 muri konti yo kuzigamira izabukuru leta izagirenga ikajya kumurihira mituweli kandi umuntu abitse amafaranga 30,000 ibyo bintu bizumvikana bite ibi ntahantu biba ikindi nuko no ku nabo bantu baramutse bafite izo leta iramutse ivuga iti tugiye kubashyira amafaranga kuri yo kuri konti zabo zo kwizigamira za bukuru ko batabasha kugura mitiweli leta ari igomba kuyasohora ikajya kuyabatangira nanone ntabwo bizoroha wenda nko muri bintu byo muri koperasiyo kujya kwaka imfashanyo mu mahanga n'iki byose yo kuza gufasha abo bantu abantu bakikennye cyane ariko ntabwo sinzi ko hari leta yakongera kuvuga ngo iraza gufasha abantu icyo cyiciro cy'abo bantu ubu nibo bafashwa cyane urebye n'amahanga nibo aza gufasha rimwe n'abo bantu ariko bizagorana kujya kubakira imfashanyo mu gihe bigaragara ko bafite hari ahantu mu kigega runaka bafite amafaranga yo kuzigamira za bukuru kuko nizo leta ushaka ko zibafasha wenda ziburaye na Amerika zakize nazo ubwazo ntabwo n'abaturage bazo ntabwo zijya zibafasha iyo bafite konti ahantu urumva ko bizagorana kugira ngo uzongere kubakira imfashanyo mu mahanga inkunga yo hanze igize kubafasha kubera ko bazaba bafite ikintu beparinye hanze kandi na leta ubwayo ntiyabasha gusobanura ukuntu igumya yabafasha ikabarira mitiweli ikagira gute kandi bafite amafaranga bizigamye kuri konti runaka ibyo ntaho biba ntabwo wafata umuntu yansharije afite amafaranga bitse ahantu runaka reka ndekere aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe ndumva ingingo zo tuyisubiramo ariko baba bayigaruye nizo mpamvu natwe tuba tugomba kongera kwibutsa abantu ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Eduari urumva kubyibutsa ni ngombwa kubera ko ni imibereho y'abanyarwanda banyuramo buri munsi kandi baba bababaye urumva iyo ufashe nk'umuntu ukora ikintu cyo kwizigamira ntago ari abantu bose burya bizigamira buriya mu Rwanda urabizi hari agatsiko k'abantu bakeya henda batagira no kuri ku 100,000 henda tuvuye ko ari nk'ibihumbi 10 ariko kumva ibintu byose miliyoni z'abanyarwanda bagagombye gukora nkako urumva niba umuntu mu by'ukuri kwizigamira ntawe ubyanze ariko iyo ushyize mu gaciro n'umuntu urya wizigamira n'umuntu ukora noneho urya donc akorera amafaranga amutunze we n'umuryango we agasagura akazigama donc umuntu ugira ibinjiza ubu ngubu ashobora kwizigamira ariko noneho mu Rwanda abantu basagura kuriya washobora nko kweza ibintu bigutunze hanyuma ugasagurira n'amasoko ubu ntabwo bikiriho aho rero ntabwo ushobora gukora kwizigamira kandi mu by'ukuri nta mafaranga nagutunze ufite nta wakwizigamira uyu munsi kandi ziko wazigamira ejo kandi n'uyu munsi utariho ibyo ntabwo bishoboka ahubwo babanze babone ibibahagije kwanza nicyo cy'ingenzi babone ibibahagije nibamara kubona ibibahagije bazigamira ejo ibyo rero hari ababishoboye pe bakeya cyane ariko iyo rero bari guteganya gahunda zabo hari igihe bategereza ko abanyarwanda bose bameze kimwe nabo tubona abanyarwanda benshi bishwe n'inzara abana bagwingiye abantu babuze isabune bakarwara amavunja bakagira umwanda batoga batagira n'amazi abo se niba tuvuge leta ivuze ngo irabishingiye imaze kureba bagasanga niwo mubare munini w'abanyarwanda leta izishingira abantu kandi wari uvuze ko na mitiweli ubwayo ni ikibazo kandi mitiweli ni ukugira ngo wivuze igihe cyose ushobora kurwara burya kugira ngo wivuze birenze rero no kwizigamira kuko mitiweli iyo niyo ntiyagombye no kubitegeka nk'uko ibingibi byo kwizigamira bigira itegeko ariko iyo urebye neza n'uburyo mitiweli iba ishushanyije n'iki usanga yagakwiye kugira akamaro kandi buri wese akayitanga nta n'ingufu zigiyemo ariko niba umuntu adashobora kubona mitiweli yo kugira ngo yivuze cyangwa avuze umuryango we uramubwira ngo yizigamire uri niba umuntu yaburaye niba abuze amazi yo koga cyangwa agasabune uramubwira ngo azigamire aba bantu ibintu rero leta ya FPR yazanye mu by'ukuri gufata abantu nk'ibicucu ibafata nk'ibicucu kubera ko urabona yabimye uburenganzira liberite yo kwishyura ukwizana ndetse kuba watanga igitekerezo cyawe ukagishyira mu bantu bakacyumva bamara kucyumva noneho bakaba bagikora cyangwa se bakaba bakigushyikiramo ibyo bintu leta yarabifunze donko niba ukoze business yawe ukagira udufaranga duke ugashobora kugira udufaranga uzamuka iyo ugeze hejuru leta iragufunga byanze bikunze aho twagiye tubona abantu benshi bagiye bajya gucururiza hanze muri za Zambia na hose noneho urumva no mu bitekerezo no mu bitekerezo buryo ntago ari amafaranga gusa buryo abantu bagomba kureba ibitekerezo byabo n'igitekerezo ushobora kukigurisha ushobora kugira igitekerezo cyiza wagishyira mu bantu kigacamo kikaba cyakubyarira inyungu kikakubyarira amafaranga ibyo bintu rero leta yarabirimise ikavuga iti twebwe abantu 10,000 tuzagira umutungo wacu twihariye duhagije niturangiza dufate miliyoni zose zisigaye tuzishyiremo ibyo bitekerezo byacu byo kwizigamira ibyo urumva ni ibintu mu byukuri ni ibintu birebire ariko ni uburyo bwo kwica abantu moraroma donc kwica umuntu ahagaze agapfa ahagaze ni umuntu wamubujije kuvuga umuntu wamubujije gutanga igitekerezo cye umuntu wamubujije kugira uburenganzira ku tuntu twe nk'isambuye cyangwa inzu ye cyangwa ahatuye uramwimye ubwo burenganzira ariko uramubwiye ngo nzagutangira mituweli ngo nzabafasha bagenda mu izigamire ibyo byose ni ukugaragaza ko leta mu by'ukuri iri gukora ubu ngubu wagira ngo ni leta zahozeho kera zariho no mu bihugu byateye imbere zumva nyine umuturage ntacyo avuze ahubwo bakumva yuko bazamushakira ikibaho ikimubeshaho ariko nkurikije uko abanyarwanda bameze abantu bari bamaze gufunguka abantu bari bamaze kumva ko kwiteza imbere ku giti cyabo ari ngombwa batagombye gutega ngo leta izaduha ibingibi izadutangira kwizigamira izadutangira mituweli biriya twajyaga tuvuga twanabivuzeho tubukunza ababikira imbuto kubikira umuturage imbuto kandi mu by'ukuri uzi neza yuko no kuva na kera bashobora kwikorera ibigega bakibikira imbuto bazahingisha mu ihinga rizakurikiraho ibyo byose rero leta kwereka abaturage ngo ko ari ishoboye ko bo badashoboye ubona ko ari uburyo bwo kubasubiza inyuma kandi ikiyerekana nk'aho ari leta nyine ifitiye abaturage akamaro ariko mu by'ukuri yari ababujije gutekereza ibabuza kuvuga mu minsi ishize yenda byo twavuga ko babapfutse iminwa ubundi bafungira mu gihugu gihindura nka gereza none barafunga n'imipaka urumva ni ibintu byinshi cyane rero iki kintu cyo kuvuga yenda yuko kwizigamira bifite akamaro cyangwa uburyo leta ibikoramo ibi bintu ni ukujijisha ndetse ni uburyo bubi FPR yatoye bwo kuyobora abantu kandi mu by'ukuri bibangamiye ikiremwa muntu ni naho bikomerera buriya nta rubwa rukuvuga yenda birabangamira yenda abo abantu yenda batayikunda cyangwa batagize gute ahubwo irenganya ikiremwa muntu muri rusange donc bwa burenganzira wari ufite bwo kuvuga bwo gutekereza bwo gukora icyo ushatse guhinga ugasarura igihe ushakiye ukajya kugurishiriza igihe ushakiye ibyo byose barabikwima bakakubwira ngo wowe nushaka ukene ube umutindi nyakujya tuzakumenyera tuzagutangira mituweli tuzagutangira ibyo byo kwizigamira ariko ugasanga leta iraho ngaho mu by'ukuri nta buryo bundi umuturage yashobora kwigobotora ariko igitekerezo cy'abantu niba ari abantu 10,000 wa mugani bashoboye no gukira bashobora kugera ku mutungo w'igihugu bose nk'10,000 wumva ibyo 10,000 umwe yakwishimira gutunga nibura abandi bantu 10 niyo baba batari mu muryango wenda abantu 10 ku ruhande rwe noneho ngo abishingire kuri za mitiweli cyangwa iki byose ntabwo bishoboka ntabwo bashobora kubikora ahubwo bo bari kumwe barabexploita niba ari ifaranga rije cyangwa se niba ari ni kukwizigamira niba bavuze bati ni itegeko nimutanga amafaranga yo kwizigamira bibi itegeko kandi babivuga ko ari uburyo bwo kugira ngo nyine bizigamire bibi itegeko nibimara kuba itegeko twa dufaranga bashyiramo babihereze bya 10,000 bya 10,000 bisanzwe bikize n'ubundi babihereze n'utu dufaranga aba abakene batanze two kwizigamira nayo bayongere kuri bya kuri ya za miliyoni zabo bo bakomeze babe abantu babaherwe bo hejuru ariko mu by'ukuri miliyoni nyinshi z'abanyarwanda zibabaye ubwo rero gufata ikintu kakigira itegeko ntekereza ko na za mituweli zaje ari nko ubushake bavuga bati birumvikana bashobora no kwishyira mu bantu bakabyumva kubera kurwara n'ibintu bidateguza ariko ibintu byose ni itegeko ariko ku nyungu z'agatsiko kandi ntigashobora guhagarara ngo kavuge ati amafaranga yenda tumaze kuyagwiza reka duhe na dushyiremo dukore poroje yenda nabo baturage nabo bashobore kwitekerereza bikorera ibyabo ahubwo nubwo baba bashaka kubakontorora babakontororeza ndetse babahagaze hejuru kugira ngo batagire icyo bakora amfete ni nk'abapurizoniye kuriya muri purizo nyine abashinzwe gereza baba bahagaze hejuru y'abapurizoniye aho ugiye ufite iminota ugomba kumara muri toilette ufite iminota ugomba kumara yenda bakwemerera nko kujya kunywa itabi gutyo ahantu hose kujya gufata ibyo kurya iki byose abaturage b'igihugu bagahora babaho nk'abapurizoniye ibyo rero mu by'ukuri nje nkurikije uburyo bashyizeho mitiweri n'uburyo bavuga ibyo kwizigamira kandi mu gihe nta mafaranga mu by'ukuri bafite yo kuzigama usanga ari abantu bafashweho ubugwate bafite kubaho nk'abaprisonnier kandi mu by'ukuri iki gihugu cy'u Rwanda ngo twavuga ngo dufite ubwigenge ariko ubwigenge buracyari kure nibwo yenda tukagikoronijwe n'abazungu ariko n'ababene wacu abagakwiye kuyobora abo bayobozi bahinduye abaturage abakoroni babo ubwo rero abanumva Edouard ari ikibazo ariko bakwiye guca akenge bakumva ko rwose bakwiye kureka abaturage bakajya habona ibintu by'imishinga hariyo amaproje menshi nk'ubu bavuga ngo ejo heza n'izindi proje zose bagenda bazanze zikonsoma zikuramo abantu amafaranga abantu baciriritse kandi bayashyira mu nyungu zabo bongera zazi ni kugira ngo ziyongere kandi basanzwe bakize ibi bintu rwose byari bikwiye guhagarara abanyarwanda bose bagahaguruka bakavuga bakabyamagana umuntu wese burya afite uburenganzira bwo kwishyira akizana iyo nyine ubutegetsi bimuhera uburenganzira ariko iyo ubutegetsi bwakanyaze nka kuriya usanga nta kigenda nyine abantu bahura mu bukene rimwe na rimwe ntibashobore no kubikontorora Edouard ndumva ari nuko nabivuga ariko ntabwo byoroshye ni ingingo tuzakomeza kuvugaho ariko ni ubuzima bw'abanyarwanda babayeho buri munsi urakoze
cyane turangiza ingingo nuko iyi ngingo ntabwo iki kintu cya ejo heza ikigega bashaka gukora cya ejo heza ngo cyo kuzigamira za bukuru bashaka kugira itegeko cyangwa se abashaka ko abantu bose bashyira amafaranga buri wese ku giti cye ntabwo twabura kugihuza na cya kintu cya cya kintu bashyizeho cya fawundi ngo bagita mukira agaciro fawundi kuko n'agaciro fawundi nayo byari itegeko buri wese agomba gushyira amafaranga ariko amafaranga yarabuze twabura ibirengero ryayo kandi ayo mafaranga yari amaze kugera kuri miliyari 200 ntawuzi aho aherereye ntawuzi aho ariyo ntawuzi aho ari ntawuzi nyirayo ntawuzi uwacu icyumba ari cyo kibazo cya mbere ikindi rero gikomeye ni uko buryo umuntu yakujisha rimwe akakwiba rimwe umuntu akakujisha rimwe akakuriganya inshuro imwe ariko kugira ngo umuntu akuriganye inshuro ebyiri eshatu nawe ubwawe uba uri igicucu kubera ko amafaranga bwa mbere abantu baratanze amafaranga ku ngufu mu diaspora mu Rwanda bacuruza abantu bose bakeneye bose batanga mu gaciro fawundi none amafaranga yaranyizwe aragiye none bahimbye ikindi kintu cyitwa ukundi ngo n'ejo heza ayo mafaranga nayo ashobora kuza yamara ku kigega amaze kuba menshi amaze kugera mu kigega muzi neza Kagame akoresha ariya mafaranga yo muri RSSB ni amafaranga y'abakozi amafaranga y'ubwishingizi za bukuru ubwishingizi bw'izabukuru amafaranga yose aba agomba kuzagoboka abakozi mu zabukuru ayo mafaranga yari muri RSSB Kagame yakoreshwa ashaka mwaje mwumva ukuntu yaterura akajya kwijyana mu mishinga muri Amerika igahomba undi akajya kubakisha amazu agahomba akajyana mu mishinga ihomba nimaze ikikubwira ko nawe umwejo heza namara kujya kuba menshi mu kigega Kagame yafite atazafata akajya wenda kuyagura intwaro no kugura imyenda ya gisirikare no kujya kuyashora mu bindi bintu utazi bigahomba uzamugira ute se naba yarateruye se akagenda uzamuvana hehe urumva niyo umuntu yarakuriganyije inshuro ya mbere mu gaciro fawundi akakuriganya miliyari 200 abanyarwanda ukayabariganya ukongera none ukabatangisha ngo nimbajye mu gutanga amafaranga muri ejo heza utaraberekaho ayo mu gaciro fawundi wayashyize urumva kame ni ugushaka kubariganya inshuro ebyiri abantu bagombye kumenya ko nta muntu wakwemera kuba muriganya kabiri kame icyo niyo cya mbere donc iki ngiki cyumvikane neza ikindi umuntu yavuga nuko aya mafaranga yo mu gaciro fawundi ejo mushaka kuzabona wenda Kagame yabuze indege arimo kuyatemberamo yajyanye mu mishinga hirya no hino mutazi fashe bakayashyira mu mishinga ihomba ugasanga amafaranga abantu bizigamiye yose araridimutse barayibye aragiye nk'uko ari mu gaciro fawundi yagiye ahangaha rero abanyarwanda bajye bitonda bajye babanza bashishoze niba umuntu yarakweretse ko ashobora kukwiba inshuro imwe wimwemerera ko akwiba inshuro ebyiri bo reka tujye ku ingingo yacu ya gatatu ari nayo ya nyuma hari ubushakashatsi ngo bwakozwe n'ikigega n'umuryango wigenga witwa ngo reka ndebe ngo ipari ngo irasaba ni nkuru yo muri Kigali Today yo ku itariki ya 9/6/2022 ni uyu munsi ngo ipari irasaba ko iyo nkuru yo muri Kigali Today nyine ipari irasaba ko hakongerwa imirimo ivana abaturage mu bukene basigiwe na COVID-19 ngo ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi no gusesengura politike leta ipari kuva muri Kamena kugera mu kwezi kwa kukwakira 2021 cyakoreye ubushakashatsi mu miryango 2053 gisanga abagera kuri 89% baragizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Nanubwo nzi ko ari ikigo cya leta ugomba rero ko imibare batangazayo ni ukuyishyira mu ntuza gushyiramo akabazo bo ibyo byose ikigo ubushakashatsi bakoze ngo basanze abantu benshi baragizweho ingaruka na COVID-19 kuko ngo baravuze ko ngo mubabajijwe umva ko habajijwe abantu 2053 kandi ngo n'abantu mu mijyi cyangwa se mu nkengero z'umujyi ahafatwa nk'aho ari nk'aho ari mu mujyi w'abantu nyine batagira badahinga barya aruko bahashye bagomba kujya guhaha ku masoko niyo mpamvu wenda bafashe babaza uko bari bamerewe muri za guma mu rugo ngo mubabajijwe muri 88 mubabajijwe 81% bavuze ko ubukungu muri rusange babona bwarasubiye inyuma mu mibereho y'abaturage abagera kuri 89% bo bavuze ko ingaruka za COVID-19 zabaye mbi cyane ngo 29 ngo ipari ivuga ko ngo abiriwe ubusa inshuro imwe muri guma mu rugo ngo abiriwe ubusa inshuro imwe mu cyumweru bagera kuri 29% abatarariye inshuro ebyiri mu cyumweru bagera kuri 26% abantu batagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 abataragizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 ni 10% gusa abandi 90% bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 angaha rero ni imibare mwumva itoroshye ikindi batangaza nyine nuko ngo bahinduye imirire donko basigaye barya gakeya ntabwo bakirya nkuko barya gakera kubera ko ibiryo byarabuze ibyo birahenda akazi karabuze amafaranga arabura noneho basigaye barya gakeya mu buzima bwabo bwa buri munsi bahinduye imirire ikindi bavuga ko nuko ngo bifuza ko nabo n'abatari bakenye icyo gihe bari mu bukene bukabije iki bavuga ngo iriya mirimo ya VUP y'amaboko bayiha abantu ngo bari mu bukene bukabije ariko bavuga bati natwe noneho iriya mirimo ya VUP batwiye natwe kwiduha urumva ko ubukene bwariyongereye mfite ubukene bwariyongereye kubera ko nabo bagiye mu cyiciro cy'abakene cyane kuko nabo bifuza gukora ya mirimo ya VUP anga muri rusange ukabona ko ubukene bwariyongereye kuba nabyivugira hano bati COVID yatugizeho ingaruka zikomeye basigaye barya gakeya birumvikana basigaye bifuza gukora imirimo ya VUP kandi cyane n'indi batarayifuzaga donc imirimo y'aba leta iha abantu bari mu bukene bukabije nabo barashaka kuyikora kandi mbere ya COVID bitarabagaho urumva ko ubukene bwariyongereye muri bo none rero isomo ni irihe rero isomo umuntu abonaho ngo basigaye banarya n'inshuro nkeya urumva ko n'ikibazo cy'imirire kirabagora kubera ko ntibakibona ibyo kurya ngo barye nk'uko barya gakeya basigaye barya basiba barya gakeya barya gakeya donc ahangaha rero ikerekanye cyangwa nuko ikintu umuntu abonamo nuko murabona ko igihe mu gihe cyaguma mu rugo bariya abanyamakuru ba cyuma ba teonese bajyaga berekana ukuntu leta itanga ibiribwa abenshi baranabizi barabafunga murabizi noneho muri guma mu rugo ya kabiri haje ikindi icyorezo kije bwa kabiri noneho birarangira tukongera kubona amakuru kubera ko abantu baratinye baravuga ati ahantu leta itanga ibiryo n'iki byose kujya kugufotora ngo ubwire abantu ngo babonye ibiryo ntibabwo babwiriwe baburaye uramutse ubikoze leta yagufunga ariko ahangaha murabona ko nk'aya makuru babazanye nayerekana ko bo basa nk'aho bemere kubivuga ntacyo bari bubatware ariko abandi barabizize barabifungiwe bavuga bati abantu baryaga rimwe harimo bari mu cyumweru bari bamaraga iminsi ibiri batariye mu cyumweru bagategeka kubivuga ariko abandi barabivuze barabafunga mu byumve neza ariko birabereka ko hari ibintu leta byinshi yaduhishe kuko kubona ko abantu basigaye barya gakeya ntibigeze babitwereka abantu baryaga abantu baguraraga inshuro imwe ebyiri mu cyumweru ibyo ntibigeze babitwereka ko leta yatubeshyaga ko ngo yatanze muri ya propaganda yabo ngo bahaye ubufasha ngo batanze ibyo kurya mu bihe byaguma mu rugo ngo bahaye abaturage ibyo kurya none se kuba bahaye ibyo kurya bariya abantu kuba berekana kuko kandi nabo batuye mu mujyi cyangwa mu nkengero z'umujyi kuba bavuga ko baburaraga inshuro imwe inshuro ebyiri mu cyumweru umva ko nta biryo bigeze babona urumva donc ahangaha rero ni ikibazo cyerekana ko hari ibintu byinshi baduhishe banze ko bivugwa bikaba bitangiye kujya hanze ariko byerekana ko ubukene bwiyongereye rero iyo bwiyongereye tukabona ko abantu bakenye kubera ko ubukene kwiyongera ubwo ariyongera birumvikana akabe nazo mpamvu nyina babwiye yuko cyake gusohora hari ikegeranyo ntago ari ikegeranyo ibyiciro by'ubudehe bishyashya byarangiye mu kwezi kwa 12/2021 byagomba kuba byarasohotse ubu tugeze mu kwezi kwa gatandatu ntago byize bisohoka babishyize mu tubati kubera ko harimo imibare mibi cyane ibyerekeye ubukene njye nkibabwire ntugire ngo hari ikindi cyatumye ibyo bintu bidasohoka ishyaka uriya shyaka Anastase akiri hariya niwe wabikoresheje akiri minisitiri wa interiyo nubwo umunyabara mujyanye muri Polonye byari byararangiye byagomba kuba byarasohotse mu kwezi kwa 12/2021 umwaka ushize ubu ngubu ibyo byiciro by'ubudehe ntibyize bisohoka kubera iki bagize ubwoba bwo kubisohora kubera ko harimo imibare mibi cyane imibare yerekana ko ubukene bwiyongereye kandi ngaha barabivuga abaturage bati COVID-19 yadushyizeho yatugizeho ingaruka zikomeye cyane ntitukirya ngo twaryaga kera donc turashaka imibiri abantu ntibakijya kwiga ibintu nk'ibyo ngibyo kandi muribuka ko na guverineri habitegeko uriya w'umurengera z'ubangire ngo nawe muribuka ko yagiye ngo mu ntara akabona ngo arebe ko ibintu byifashe araza aravuga ati hari ibintu twakeka ko byakemutse bitigeze bikemuka ibibazo bikiriho twakeka ko byakemutse agiye abonye abantu barara hanze abantu batagira aho baba abantu ngo barara muri nyakatsi abantu barara n'imatungo abantu bagira gute aravuga ati hari ibibazo twakeka ko byakemutse ariko ntaho byagiye ibibazo biracyahari urumva Bank Mondiale yerekana ko abaturage abantu baguye mu bukene ari benshi cyane urumva none ejo ubu na leta yatweretse hari inkuru wenda yahise mu kanya mwatabonye wenda mu ndumva ari mu ndumva ari mu gihe ko mu ngire ngo hari bavuga ko leta igiye gusonera abaturage bo mu Rwanda ikabasonera miliyari hafi 5 z'amafaranga y'u Rwanda niba ari abakene bari abantu bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bari mu bukene bukabije bagiye bahabwa amafaranga make cyane yo kugubwa y'inguzanyo kugira ngo babashe kwikorera utuntu tw'udushinga abo bose barahombye none leta yabuze uko yabishyuze yabuze ikihe yabavanaho iravuga ngo igiye kubasonera hafi miliyari 5 urumva ko ntabwo waba waragurije abantu amafaranga ukumva n'abantu benshi birumvikana miliyari 5 kuba baha amafaranga make make ntabwo wagurishije abaturage ukabaha amafaranga ubwo ko bazayishyura bakarandwa kwishyura ukabura icyo ubakuraho cyo kugira ngo ubishyuze kubishyuza bikabananira kubishyuza bikabananira ukavuga uti noneho ntabwo nabasha kubishyuza ukabasonera iyo myenda nikerekana ko abantu bakenye kandi kinerekana ko business itagenda ubukungu butifashe neza kuko iyo ubukungu bwabwifashe neza izo nguzanyo wabahaye abo baturage kugira ngo bivane mu bukene barebe utushinga bakora bari kunguka bakiteza imbere na amafaranga wabagurije bakayagusubiza bakagumya bagakora neza ariko ubona barahombye burundu ukabona n'ukuntu bishyuza ukabura ikintu babavanaho cyerekana ko abo bantu baracyari mu bukene donc ni kibazo gikomeye rero wumva ko iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi bakubwira ko abantu COVID-19 yabagizeho ingaruka zikomeye bakeneye imirimo yo gukora bakeneye ahantu bavana ifaranga batakirya nk'uko baryaga kera kubera ko amafaranga yarabuze basigaye barya inshuro nkeya basigaye bashaka imirimo wenda yarigenewe ubundi abantu bari mu bukene bukabije nabo bakaba bayishaka urumva ko ni ikibazo gikomeye leta yagombye kwitaho ikareyazisa ariko leta y'u Rwanda uko muyizi ntacyo bibwiye ibintu byose bifasha abantu nabonye bavuga ngo bagabanuye ngo bazatanga ngo nkunganire kuri esanse ngo nta kindi kintu bashobora gufasha abantu umushahara rekada umushahara fatizo rekada nta kindi kintu bashobora gufasha abantu ku bantu wenda umusoro ku biribwa by'ibanze kugira ngo wenda ibishyimbo kawunga ibintu biribwa n'abantu benshi kugira ngo wenda bihenduke abantu bafite amafaranga makeya bafite ubushobozi bukene babe babasha kwigondera nibura ibishyimbo na kawunga ibintu bikenerwa n'abantu benshi kugira ngo babivanireho umusoro bekada ntabwo ibyo ngibyo babikozwa urabona ko leta iyo gusa iki tekinika ni imibare ubundisha kuniza tekinika imibare reka tuvuge ko ubukene bwagabanutse ariko mu mpapuro wumva ko abantu bajya kubaza abaturage bakaba bati twarashize COVID-19 bongereho ni intambara byaratwishe twarakimye cyane ariko leta mutegereze nidusohore imibare muzabona imibare myiza baradusohorera usibye ko ndabizeza muri iyi myaka iri imbere ntabwo leta izigira isohora imibare yerekana ubukene ntibishoboka kubera ko ntaho bahera bavuga ko ubukene bwagabanutse ubundi bajyaga bafite ukuntu bayipfundikiranya bakabeshya bagatekinika ariko ubu ntaho wabona kuko ku isi ntabwo wabona ku isi yose abakene bariyongereye kubera ku bidu 19 n'intambara ngo urwanda ruze ruhubuke hariye ruze ruvuge ngo iwanje mu rwanda abakene baragabanutse ntabwo wabona aho babihira nizo mpamvu ubona ibyegeranyo byose nizo byo byicanye nibyo byicanye by'ubudehe ibyo bintu byose bagomba gusohora byerekana ko abaturage byerekana ubukene ibipimo by'ubukene byose barabihishe barabibika kandi bazanabisohora vuba vuba kubera ko ntaho bahe babona bahera ntaho bahera bavuga ko ubukene bwagabanutse kandi nibyo bintu bakunda mu byegeranyo byabo bakunda gusohora bagerekana ko ubukene bwagabanutse ariko ntibishoboka twabona ukuntu bishya reka ndekere aho ngaho jean pierre jamon ryawo
ko edouard covid covid 19 ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye ku isi yose ngira ngo si no mu rwanda aho nyine ariko mu Rwanda uziko habayeho nyine ibintu bikabije birengeje kuba bibi ukagira ngo niho yenda covid zose zateraniye kubera ko ibihano byari bihari uburyo bashyiragaho abantu ingufu kubahatiriza ibintu bimwe bitari na ngombwa ugasanga birakabije nari amafaranga babacaga nyine ngo yenda ngo yo kuba wabanje kwikingiza covid hanyuma uzi n'ibibazo by'amashuri ko byagenze abanyeshuri bagomba kwiga nyine bakongera ibyumba by'amashuri abarimu bamwe bakirukanwa abandi bana bagafite amashuri ni ibintu byinshi cyane ariko aha bavuze ngo abantu babandi 10% ngo batagizwe ingaruka na guma mu rugo niba abandi nyine wabonaga nka bariya bampora iki aho abandi bafungaga utubari twabo wasangaga bo ngo bafunguye ugasanga bo nta kibazo bafite mbese abandi baracyuza ubukwe abandi batemerewe no kuvugana n'umuntu w'inshuti hakurya yenda muturanye ibyo byose bigaragaza leta idashinga rero iyo nk'icyorezo nk'iki kiri nka covid ahanini kigaragaza ya leta iya ikwi mbese imiterere yayo urebye ukuntu abantu bakubiswe urebye ukuntu abantu baraye muri stade mu karere kose uri bazitese biriya bintu kuki bitabaye mu bihugu baturanye niburaga kuki bitabaye isi yose aho covid yari iri aho yanajambije cyane kurusha yenda uko mu Rwanda byari bimeze kandi wajya kureba ugasanga nta kintu kidasanzwe uretse gushyiraho abantu igitugu cya gitugu nyine kitahava cya gitugu gihora mu tuntu twose ugasanga cyariyongereye rero ubushakashatsi yenda nibo babukoze mu nyabwi yaba bwo bwaba atari bwo turabizi ko igitugu cyakozwe cyane kandi turabizi ko ubukene bwari busanzwe buhari ariko bwariyongereye ariko bigaragarira nyine ko abanyarwanda muri rusange baracyafite ikibazo nk'ibiciro tubwe nk'urugero rw'ibiciro ukuntu byazamutse hanyuma bagatangira bakavuga yuko ngo ari intambara yo muri Ukraine kandi niyo ntambara mu by'ukuri aha bari bayegereye bari bataragira ibibazo ariko bagatangira bakavuga yuko ibiciro byiyongereye kuri iyi ntambara kandi mu by'ukuri ahubwo ibiciro byatangiye no kwiyongera burya guma mu rugo ikirimo iri kurangira kandi bikaniyongera abantu batarabonye uburyo bwo gukora nyine kwa kundi kwa FPR ibyari byose nubwo yenda hari abo yambura nk'abari abacuruza ku gatari kubita bahinzi ikababuza gusarura cyangwa mu buryo bwo kugurisha ariko hari abashobora gukora nibura bagakura ibyo ngibyo biba byagiye bitagenda neza ubukene rero ntabwo bushobora hariya ahantu ntabwo ubukene bushobora kuhava uretse n'ibi ngibi turi kubona na covid isa nk'aho icishije make n'ibi bavuga by'intambara yo muri Ukraine n'ibindi byinshi bizajya bikomeza bize rwose kuko ubwabyo ubutegetsi nka buriya nabwo bugenda bukereya ibintu biri negatifu bituma abantu barushaho gukena kuko nk'abantu abo banyamakuru bose uvuze bafunze bose bagiye batangaza inkuru zo muri covid barafungwa bajyana mu magereza bivuga ko basize imiryango yabo bari bashoboye kubeshaho iyo miryango rero ubwo ngubwo urumva isigaye mu bukene kandi ni benshi bari abantu ni benshi bafunzwe n'ibi bihaho covid irangiriye mu magereza urumvaho biba ari ibibazo kubera yuko ntibashobora kubona impungure n'ibigori ariko yenda bagombye no kubona utufaranga two kugura utundi tuntu kandi ntegereza ko n'ibyo bintu by'impungure n'ibigori ari ibintu bitangwa yenda n'imiryango nka za Caritas cyangwa se iyindi miryango yenda ifasha kuba ruje ariko ntago avuga ko leta yishingira abo banyururu inabongera buri munsi ikindi umuntu yavuga urabona leta yacu rwose ntakigenda urumva nk'ubu iziriya manza tubona buri munsi tuvuge ko buri rubanza ruba rufite umwavoka ruba rufite yenda n'abamufasha ku muntu umwe nasintekereza ko ari ugira ujya muri kese y'urubanza ariko tekereza imanza noneho ziba bafite mu iminsi ziyongereye ku zari zisanzwe kandi wabara uzunze kuri ya leta izavuga ngo yafunguye abantu ngo yenda ngo bafunguye bigeze kubikora rimwe hari hafungurwa Kizito na Madame Victoire ariko ureba leta uri aho tuvugira umuntu w'umugome cyane ahandi abandi bayobozi yewe nahari mu Burundi buri mwaka aravuga ati hari abantu bakwiye gutaha bareke gufungwa yenda bamaze kurenza nka kimwe cya kabiri cy'igifungo cyangwa se abitwaye neza mu magereza buri mwaka bagataha ariko murebe ubugome bubahara mu mwaru ya Rwanda aho kugira ngo tubone abantu bataha ahubwo barabongera ubwo rero numva ko ubukene ikibwongera nta nubwo ari COVID yonyine nese wafata igihugu usa nkaho ugihinduye gereza ugasanga gereza uri kuyagurira mu ubwayo abantu ari nako barwara ariko bakenera kujya kwa muganga ariko bakenera abo bavoka cyangwa abandi bantu bo kubafasha none ukambwira ngo urimo uvuga ngo ubukene buzagabanuka kandi nawe ukereya ibyorezo bitari bihari urumva ni leta nayo ubwayo n'icyorezo mbese nayo ubwayo ni ikindi cyorezo kitari COVID kitari n'iriya ntambara ariko leta imiyoborere yayo nayo ubwayo ni icyorezo ubwo rero abaturage babana nayo niho kubana n'icyorezo umuntu akabana n'icyorezo akabana nacyo akakimenyera ariko azi neza yuko igisitari cyose gishobora kumuhitana ubu rero niyo mpamvu tuba tunavuga bati abanyarwanda bavuge bagire gute ariko baba ari mu muriro niko ntekereza burya nyine kuvuga uri mu muriro ugutwika hagira bigoye ariko leta yakwikumva ko ibi bintu mbese ubukene niba tuvuge leta ya FPR imaze imyaka 28 Kagame ariwe uri ku isonga kwa buriya butegetsi abona ko icyo atashoboye guha abanyarwanda ubu ngubu aribwo azakibaha koko ashyize mu gaciro cyangwa se nabo ku gatsiko kamwegereye bahagombye kureba bakavuga ati se ni iki bundi aho twaguye nk'iyi bakavuga bati bagatanga imihoho bakareka abantu rwose bakagira uburenganzira bwabo nabo nufata abantu ukabashyira muri gereza ukumva yuko bazahora mu manza bariya bavoka barahembwa ntago ari bakorera ubuntu abariya bavoka cyangwa nabo bantu bafunze bagombye kuba bari gukorera imirimo nyine iteza igihugu imbere ariko aho baryamye mu maprizo nta kindi binjiza ubwo rero iterwa ubukene ni bwinshi ariko kugira ngo babe batubwira yuko ubukene bwaba butariyongereye numva wambwa nicyo aba ari ikinyoma ubwo rero mu by'ukuri ni ugukomeza abantu bagahatiriza hari abantu batangiye kujya bavuga yenda nizo nama za cogamu bakareba ukuntu ibintu byahinduka bagomba kumva ubundi no mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu myaka 30 habagaho revolisiyo byanze bikunze iyo byegereye imyaka 30 niyo haba ari umwami cyangwa iki hagomba kubaho revolisiyo abantu bakayoborwa mu bundi buryo rwose abantu rero bitegure mu mitima yabo bitegure n'abari abantu twita intoreye bitegure bamenye yuko ibi bintu barimo biri hafi kurangira bifite iherezo rwose kandi riri vuba kuko ibimenyetso byo biranahari ni byinshi cyane ariko abababara nyine bo ni benshi nanone tugomba kubyirengagiza ariko bakamenya yuko igihe cyo kubohorwa kiri hafi buri wese ariko kasabwa gushyira hake nyine kugira ngo abantu nibanibohora mugani bazibohore bibohoye nta kongera gusubira aho bari bari Edouard ndumva twakomeza kujya
urakoze Jean Pierre hari akantu gatoya umuntu yakongera kuri ingingo nuko hari umupadiri ngo wo muri ikibungo gire ngo bavuze ngo ufasha abantu babakene akavuga ngo ntabwo umuntu wafashwe uyu mwaka ngo yagombye kugaruka ngo akore kuri lite y'abantu bafashwa ngo ntabwo ari byo ngo bagombye kumufasha ngo uyu mwaka aba yarifashije akaba kuri lite y'abantu bafashwa nawe akagenda akifasha ariko ikibazo gihari y'ibyo na minisitiri Kaboneka ajya gukunda kubivuga na yewe na Shyaka ajya akunda kubivuga ngo abantu ngo babyiganira kuza kuri lite y'abantu bafashwa ukagira ngo hari umuntu ukunda ko bamufasha bamucunaguza hari umuntu ubikunda donc bakavuga ngo abantu babyigana ngubabyiganira kujya kugufashwa ngo ntibashaka gutera imbere ntibashaka kuva ku rutonde rw'abantu bafashwa bashaka kuruhoraho ko ibyo nukwirengagiza statistique za leta niba batwereka ko abantu batava mu bukene se ahubwo abakene bagenda biyongera ahubwo ushobora gufasha ubwoshobora kuba banafasha abantu miliyoni ejo bundi bakazaba miliyoni ebyiri n'igice n'urugero rworoshye umuntu dufate umupadiri wavuze ngo ntabwo ari byiza ko ngo umuntu ufashwe ubungubu ngo agaruka ku rutonde rw'abafashwa umwaka n'undi ukurikiyeho nabo bakabonekana shyaka bavugaga ngo abantu bahatanira guhora ku rutonde rw'abantu bafashwa ni twabonaga imibare ejo bundi aho batubwira bati 2015 bati abantu bari mu bukene bukabije ni miliyoni imwe n'igice 2020 Kagame akatubwira ati i Davos ati twafashije abantu miliyoni ebyiri kubona mituweli ubwo abantu bari mu bukene bukabije bavuye kuri miliyoni imwe n'igice bageze kuri miliyoni ebyiri muri 2020 muri 2015 bari miliyoni imwe n'igice 2020 babaye miliyoni ebyiri 2021 bakongera ati twariye mituweli abantu bari mu bukene bukabije abantu miliyoni ebyiri n'igice urumva bagenda biyongera bave kuri miliyoni imwe n'igice bageze kuri ebyiri muri 2021 babaye miliyoni ebyiri n'igice noneho abaminisitiri bakavuga ngo abantu babyiganira ngo kuza pardon ngo abantu ngo babyiganira kuza ngo ku rutonde rw'abantu bahora bafashwa na leta ngo ntibashaka kuva mu bukene ngo babwigaranzure babende panda ngo bifashe meno reba impamvu nose kuki leta Kagame aravuga aratwereka imibare ya leta aratwereka ko abakene bari mu abantu bari mu bukene bukabije abafashwa bagenda biyongera ahubwo ikibazo ni leta igifite ntacyo leta ikora cyangwa se ibyo ikora ntibihagije kugira ngo aho kugira ngo bari mu bukene bukabije bagabanuke bagabanuke bakora ibintu bituma bagabanuka ahubwo bariyongera urumva ko rero ntabwo ahubwo abo baminisitiri bagombye kubanza kureba imibare ya leta uko imeze daboro abakene bariyongera ntibabiyongera se uwafashije none uzamufasha n'ejo bundi ahubwo hiyongeraho n'abandi baze kubera ko abantu bariyongera azava ku rutonde se rw'abafashwa gute kandi abakene biyongera urumva ngo ni ikibazo gikomeye reka rero ndumva ingingo twateguye ari izingizi gusa umuntu akaba yabibutsa ko ku byerekeye ikibazo cyo muri Congo hari umuntu unyandikiye mu kanya arambwira ati reka da ati ibyo y'ibyo uvuga ati Kagame na M23 ati ntabwo bakora ikosa ryo kuburizamo urugendo rwa papa ati kuko byazabagwa nabi ati ahubwo ati ngiye uko mbibona ati ndabona wenda bazahagarika imirwano bakareka papa kaza ahubwo yamara gutaha noneho rukongera rukambikana nuko umuntu ambwiye urumva ariko nyine nabwiye wenda ibyo nababwiye navuga ibyo ntekereza we arabibona ku nguko ikindi umuntu yavuga muri Kongo nuko mwabonye ko leta ya Kongo hari umusirikare ukomeye wavuze ko ngo abasirikare 500 b'u Rwanda ngo bagiye gufasha M23 ngo leta ngo y'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda bakaba barahinduye taktike ngo bakaba basigaye bambara indi myenda indi uniforme niba ngo ari icyatsi kibisi simbizi n'umukara simbizi ubwo rero kandi ngo bakaba ngo M23 ngo yifatanyije n'ingabo za Kagame birumvikana ngo baratatse baragiye gutera ingabo za MONUSCO uwo musirikare nyine yavugaga ko ngo yabwira ngo abazarirwa ngo nibabe vigila ngo nibajye babona umuntu wambaye iyo myenda imeze gutyo ngo bazamenye ko ari umusirikare w'u Rwanda bajye bamudenonsa bajye bamuranga ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ariko murumva ko ntabwo ikibazo kiroroha ntabwo ikibazo cyoroshye guhangana kuracyakomeje reka ndekeraho ngaho Jean Pierre numva nta yindi ngingo ufite cyeka niba ari ijambo rindi hari igitekerezo kindi waba utavuze wagitanga ijambo ryawe
ya Edouard rakoze nta kindi gusaba message y'uwo muntu n'igitekerezo cye yenda niko byagakwiye ku muntu utekereza uzi n'agaciro umuntu abantu bafite ku isi urumva papa ni umuntu ukomeye ni kimwe n'inama za komune zose ni ibintu bikomeye cyane ntabwo mu by'ukuri urwanda rwakwiye kubihangarikira nubwo igihugu kitamerewe neza ariko ntabwo bagakwiye kumva yuko mu by'ukuri ibintu byose babyikurira bikajya iwabo ni Congo ni igihugu kandi na papa numva hari igihe agira cyo yigeze kugira igihe yakira Kagame iwe i Vatikani ashobora kwakira na perezida Tshisekedi na perezida w'u Burundi yaramwakiriye nta mpamvu rero ubundi mu by'ukuri uretse icyo kintu cyo kutareba neza abantu wumva ushaka utuntu twose twakwikuruye nta mpamvu bagakwiye rwose kubuza ko papa agenderera kariya karere nubwo yenda ibyo byaha byabo nyine bihora bibakomanga ibyo byo kwica impunzi nyine bakavuga bati bari kwibutsa amateka yabereye hariya ibyaha cyo ni ikintu kibi icyaki wa kigukomanga iyo gikoze kabisa kugira ngo uzakizakuvemo biragora nabwo wa mugani wasanga bavuga bati amateka ari hariya nihongera kuvugwa menye hari kindi bizazura ubwo rero nicyo abantu bakunze kuvuga bati nicyo kibi cyo gukora icyaha abantu bavuga ariko ibindi byose bakwiye bakureka umubano gasagamba ahisigeze mu byukuri bakamenya ko ibiri abihe byabo bya kera by'intambara kwirirwa batera intambara bica abantu barasa bagira gute bakwikubireka muri iki gihe urabona yenda bari kwigana iriya ntambara yo muri Ukraine ya Putin ariko bakwikumva yuko abantu ibintu byose bitabonerwa mu kurasana cyangwa mu kwica abantu ibintu abantu bashobora kurasana ari uko badatekereza ariko kugeza ubu ngubu ushobora gushaka amafaranga utagombye kwica umuntu ushobora gukora business utagombye kwica umuntu ariko mu Rwanda ibyo bintu barabibona ko ari ibintu bikenewe ko abantu bakeneye amahoro mbere ya byose Edward rero nkaba narangiza ubwo ngushimira ashimira n'abantu batanga message badukurikiye hano ndizera ari benshi njya harabajya bampa feedback ubwo tuzajya dukomeza ariko kandi ngushimire cyane nshimire na Serge na Chantal n'abandi bose mbese bagerageza kugira ngo batange ibitekerezo byabo abo abantu bamaze kuba menshi ariko kugira ngo twikize kare agatsiko ni ngombwa ko abantu bavamo bajijuka abantu bakagaragaza ibitekerezo byabo bagakora ishoboka byose ubundi tukagira igihugu gitema amata n'ubuki nk'uko kera byahoze Edward ubunarangiza ngushimire rero urakoze cyane
Urakoze Jean Pierre ko waje mu kiganiro nanda gushimiye nshimiye Serge na Chantal n'abandi bose badukurikira ikintu avuga gusa nuko abagaturika bari muri karere k'ibiyaga bigari u Rwanda Ururi na Kongo na Uganda ndumva aribo wenda bazajya kwakira papa igihe azaba yaje Goma ubwo tubifurije ishya n'ihirwe twizere ko rwa rugendo rwa papa ruzashyira kuko rukaba ntawe uzarukoma mu nkokora tukaba nyine abagaturika batuye muri karere twabifuriza kugira ngo ruriya ruzinduko ruzashyirwe mu bikorwa bagende bakire papa wabo ndumva nta kintu navuga turabashima ko mwadukurikiye mugire ibihe byiza Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka
kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihe turi ingendo kireke rubanda rwiheze mu mire tora abaturage kirica Amagorwa remereye twatejwe n'icyo cyago